Buli olukya wabaawo oluziba era bw'okula omala n'okaddiwa okomenkereza ogenze magombe olwazibye lwantute mu buliri nafunye otulowo tumala n'ebirooto naluse bya ssanyu nze n'ensaba omukama ebirooto abifuule bya ddala osabanga nnyo omukama bwe weebaka n'ozuuka mirembe akuyambeko n'okujjukira ne bye waloose obbikuvunulira osabanga nnyo omukama ewe weebaka n'ozuuka mirembe akuyambeko n'okujjukira ne bye waloose obbikuvunulira nze nafunye ekirooto amazima omusajja bwe yabadde agenda wano omulala yabadde alayira nze mundeke ensi gye mbawa ebisukkawo Saba kabaka emengo ekiroto kinyumenga kinyumya abavunula banyambo kumanya seife kadumbula gabula funvuwa byenalose biwanvu nnyo nino binyumya ng'emazima abavunula banyambo kumanya baba kadumbula gabula funvuwa byenalose biwanvu nnyo nino binyumya ng'emazima abavunula banyambo kumanya musanyufu bya ddala namukwasa engabo mu mirembe namukwasa entebe mu mirembe amateeka g'eggwanga mu mirembe esitekyawusi nafuluma muzeeyi nga musanyufu bya ddala anange twala byessanyu ng'agenda solomoni kampala nanyeenya mpozi amusibula byonna ne bikolebwa mu mirembe anange twala byessanyu ng'agenda babi nanyeenya nga kataha musibula byonna ne bikolebwa mirembe ife twalabye essanyu ng'agenda bebe kulu gw'olaba n'ayimba kamiliyoni naye n'ayimba eddikenzo ne banduga kino kyabadde kijjobe ng'agenda agenda mulabe emyaka agenda abange mugume agenda 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 mulaba atiitiira agenda anaatera okgenda agenda 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 alina okgenda agenda Bobi Wine kuma agenda mamba pulisiko agenda lubongo ye agenda abange mugume agenda owaye senyonyi agenda agenda omusajja agenda agenda alina okgenda agenda